Ache, baby. Wewe Maria, usidi tupe mpenzi. Mpenzi Maria, usini ache, baby. Wewe Maria, usidi tupe mpenzi.
Baby,
Maria,
Maria,
what's in it?